Ayo, ZA to the double ID.
Pige wonekana hata kwenye baibui Mchova kipewa hilo zigo hainui Chungu cha moto bila fundi hawipui Wachina wanaleta mbolea haujui Minalipenda likiwa so natural Au likizugushi wabikogo ya kanga so natural Nchizi na kuwa busy mithile Babylon Nasuuzwa mwili macho dam Hadi roll Bonge la kalio Mapedeje wanamwaga bonge la salio Natetema mwili likitingi Chicago Na sendi mbali kama liki katishaga Zawadi ya kudum ni kubarikiwa Hata ujirembe vipisi tunatazama Sura hata mbuzi anayo ila sasa Hata ujirembe vipisi tunatazama
Toto limeja kama limeficho siri siri Usiombe liki katika makiri kiri Huto cheki popote chini ya kiwili wili Udenda utakutoko tasema you gone get it Linavocheza limejibeba linajiweza linavonesa linapoteza Linawatesa wanavokesha kulisomesha kulisebenza linavotega Juu kama nyigo chini container Kita macho ya nanasa kama antenna Duka la vitu limejaa vema Haya mambo ya mamisi wala sina antenna Lina afya kibao likikatisha kwa madingi nitalaka kisa Zawadi ya kudum ni kubarikiwa Hata ujirembe vipisi tunatazama Sura hata mbuzi anayo ila sasa Hata ujirembe vipisi tunatazama
Kila nikiona haya mambo mima wenge kichwani na chombo hewani Na waza nitakuwa jerubani mashindano ya kiwa Hai nisilege dimpani Napenda likienda Napenda likirudi Napenda likilala Makusudi Kifudifudi Likitembea patashika mpaka sifa utasema la katika Kila kukicha majogo yanawika yanaita ila kisa Linatetemesha la zaida transforma na sijui tutapona Bonge la goma kulipiga weno malime wamba kila kona
Zawadi ya kudum ni kubarikiwa
Hata ujirembe vipisi tunatazama Sura hata mbuzi anayo ila sasa Hata ujirembe vipisi tunatazama